bado unanipenda hujaona kama mimi
DJ Msala Mr.
Bado unanipenda hujaona kama mimi
unatamani kuwa single uwezi muda wote unaniwaza mimi unatamani kuwa single uwezi ukilala unaniota mimi ushanifumania na mama Hasani kosa langu mimi unaomba samani ushakuta machula wengi chumbani mtoto umefungwa na somo gani
kweli bado unanipenda hujaona kama mimi kweli bado unanipenda hujaona kama mimi
kuchiti na kuchiti sawa kila bado unanipenda danga nina danga sana lakini bado unanipenda
unena tabasamu anaponiona anacheka cheka anaponiona natabasamu anaponiona anacheka cheka anaponiona yapenda kwangu pesa machepe ya mama chemi wakujificha picha swa kushinda marodini hajatuma barua meseji nifike mimi wakishua kadata na uswerini kisibitisho nikimuona dalili kubwa nikimuona anacheka cheka natabasamu la posi na story zake kwa kandi ya mabetoni kama kidani basi cha shingoni wana kitamani wenja jiweke ndani kama msani nimesha zidikani haiweze tani kasha mpenda muhuni
kuchiti na kuchiti sawa kila bando unanipenda danga mina danga sana lakini bando unanipenda
benda ulo ulayan kama Guantana
Boshin Buana.